wabethelwa ngenxa yami wahla izono zam wawungena sono wena lelo gazi elo payo lalingafanele kodwa wangizwelu musa. Let me hear you sing. Wabethelwa Wabethelwa, one more time, wabethelwa.
Oh, I am